kun as Washington DC ra wutatan ga jumatat karar bu sagale America sagantafan oromoti Abdi 2023 atamoltan hordoftota kenya kesmesitun kesanarra antu jibe horati sirni geggesa shadaqa basha ali barki buya harra bataskana cathedral sillase kafinfinne jiru rawota mera namota umfa dabalate ablen amanta bulchinsa magala shaggarin mannen sanif bakki waqifanna jala digame mirgiken itamera jechun himatani jiran Polisi nanno sidama angawa polisi hujjettu banki tokko butee dhokate qabuusaa beeksise jira hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtani sana feera amma guutummaa oduutti dabarra. Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Polisi shamarre jiraattu magala hawaasaa fi hojjettu baankii daashan kararra butee dhoksuuf yaale jedhamu shakkame to'annaa jala oolusa waajirri poolisii bulchiinsa naannoo sidaamaa beeksisee jira. Qondaalli poolisii konistaabul Yohaala Mabraat Walda Maariyaam faana bu'iinsa torban lamaa booda kibxata kaleessaa naannoo sidaamaa magaala Agra Maariyaam keessatti to'annaa jala ooluu hoogganaan poolisii naannichaa Alamaayyoo Ximootiyoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hojjettuun baankii butamte kun yeroo ammaa magaalaa Finfinnee warra ishee waliin akka jirtu hoogganaan poolisii kun ibsaniiru. Shamarreen torban darbe baraaramte kun hospitaala hawaasaa seentee wiixata darbe gara Finfinnee wal'aansa fayyaa dabalataaf imaluushee maatiin ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru. Magaalaa turistootaan beekamtuu hawaasaa keessatti shamarreen tokko butamte oduun jedhu biyyattii keessatti babal'atee mufannaa hordofsiisee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo bahaa keessatti mindaan baatii yeroo isaa eegee baafamuu fi dhabarraa hojjettoonni gaaffii dhiyeessan har'a hidhaadhaa hiikamuun isaanii VOA'tti himanii jiru.
Maaliif akka hidhaman kan hin beekne namoonni 19 guyyoota 49 hidhaa keessa ega turfamanii booda abbaa langaan himannaa ragaan deeggarame dhiyeessuu dadhabuusaan bilisa jedhamanii wabii qarshii 50,000 hiikamuu isaanii dubbatu. Yoo abbaan langaa ragaa isin irratti argate garuu himannaan isin irratti dhiyaata jedhamee itti himamuus ibsan. Waa'ee hidhaa baafamuu namoota kanaa ka gaafataman bulchaan godinaa obbo Abrahaam Macca kan hidhamanii fi mindaa isaanii waliin waan wal qabatu miti hojii akkaatti waan himatamaniif malee kanaaf dhimmi isaanii kan hin xumuramnee fi deemsa qorannoorraa akka jiru dubbatanii bal'inaan garuu waan ibsan hin qaban aguuggii gaaffii mindaa jedhuun jeequmsa kakaasan kan jedhaman hojjetoonni 40 hidhaaf saaxilamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa duraan kan gabaase yoo ta'u warri har'a gadhiifaman kun hidhaa keessa kanneen turan keessaati jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Miseensonni mormitootaa mana maree naannoo Amaaraa 13 kan sochii biyyaalessaa Amaaraa bakka bu'an mootummaan federaalaa sochii waraana naannichaa keessatti godhu akka dhaabu gaafataniiru jaallanne.
Ibsa jalqaba torban kanaa baaseen miseensonni mana maree naannichaa loltoonni federaalaa naannoo sanatti bobbaafamu heera mootummaa kafaallessu jechuun ibsaniiru. Heera mootummaa keeyyata 51 heera keeyyata 14 mootummaan federaalaa gaaffii bulchiisa naannoo tokkoon humnootii ittisaa federaalaa bobbaasuun nageenya hammaataa dhufe yeroo aangawoonni to'achuu dadhabanitti to'annaa jala oolchuuf ni bobbaasaa akka jedhu eeran. Mootummaan miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa adda addaatti makuuf murtii dabarsee fi ajjechaa itti gaafatamaa paartii badhaadhina Amaaraa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa akka turan Girmaa'ee Shixlaa caamsaa darbe waan ajjeefamaniif haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa hammaati jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti.
Namoonni soorama ba'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman roobii har'aa magaalaa Maqaleetti hiriira ba'uudhaan waggaa lamaaf kaffaltii dhabuu isaan ilaalchisee mormii dhageessisaniiru. Irra hedduu namoota maanguddoota ta'an kun kan walitti qabaman waajjira bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Fuulleetti. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa mormitootaaf akka himanitti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan gaaffii isaanii kafuruuf hojjechaa jiru ta'uu itti himuu isaanii Bulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo gareen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran marii dhukaasa dhaabuu maanguddummaa Ameerikaaf Saawudii Arabiyaatiin deebi'anii jalqabuu isaanii televiziyoonni Al Arabiyaa Kibxa Takaleessaa gabaaseera.
Kunis magaalaan Kaartuum samiif lafoodhaan walitti bu'iinsa keessa ituu jirtu ta'uun ibsameera. Lolli waraanaa fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti uumame amma 7-8ffaa kan qabate yoo ta'u namoota nagaa dhukaasa gamlameen gidduutti danqamaniif tajaajilli bu'uuraa argachuu isaanii addaan kutee seera dhabdummaa babal'isee jira. Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa kennuuf jecha marii dhukaasa dhaabuu kan guutummaan hojiirra hin oolle akka kabajamu gidduu seenanii turan. Garuu mariin kun 7 darbe fashalee jira. Kan abbaa qabeenyaa Saawudii kan ta'e televiziyoonni Al Arabiyaa akka jedhetti gamni lamaan karaa kallattii hin taaneen dubbachuu akka fedhan ibsaniiru jechuu bira darbe bal'inaan kan ibseen qabu. Waraanni Sudaanii fidhattoonni humna saffisaa yookaan RSF battalumatti kanarratti yaada hin laanne. Haleellaan meeshaa waraanaa gurguddoo fi qilleensarraan halkan hedaa kan itti fufe yoo ta'u jiraattonni magaalaa Kaartuum kibbaa fi bahaa akkasumas baahir kaabaarraa kibxa takaleessaa sagalee meeshaa waraanaa fi qawwee dhaga'uu isaanii gabaasaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan kibxa takaleessaa Saawudii Arabiyaa ka seenan yoo ta'u boodarra hariiroon Riyaadii fi Waashingtan gidduu jiru walxaxaa ta'e keessatti mootii gonfoo dhaalu Mohaammed biin Salmaan waliin wal argan.
Biliinkan erga dippiloomaatii sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteets ta'anii booda imala gara Saawudii Arabiyaa taasisan inni kun 2ffaa yoo ta'u Riyaad dhukuta boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessitu keessatti Raashaa waliin michuu ta'uuf fedhii qabaachuu fi Iraan Chaayinaa giddugaleessa godhattee waliigaltee irra ga'uu ishee irratti pirezidaant Joo Baayiden waliin irra deddeebiin wal dhabdee turte. Baayiden ajjechaa bara 2018 barreessaa barruu Waashingtan Poost Jamaal Kashaagii irratti raawwatameen Saawudii Arabiyaan addunyaa irratti kan tuffatamte gochuufis waadaa galanii turan. Biliinkan gara Saawudii Arabiyaatti imaluun akka sadarkaa addunyaatti hirmaachuuf fedhii guddaa qaban irraa ka dhufe yoo ta'u keessumaa waraana Mooskoon Yuukireen irratti gaggeessite keessatti waljijjiirraa hidhamtootaa irratti erga hirmaatanii booda. Mootummaan kun ji'a darbe walga'ii liigii Arabaa irratti pirezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zelenskii kan keessummeesse yoo ta'u battaluma sanattis ministeerri biyya keessaa Raashaa qoqqobbiin irra kaa'amee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. Waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti ka fuulleffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitikuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 7,750 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Namibaa yende maajiru kanaafu akka mootummaatti warra hojiidhaaf biyya alaatti godaananuufi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliyaa Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waanjiin kun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good job.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuun dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 tti Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 tti lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Rogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettootaa eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobii keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 tti gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Daawaan argadhu, sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'een qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warru mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Even in times of abuse, most of these victims call out to the government, please come to our help, but the government does not assist.
Yeroo balaan isaanirra gaa'u bilbilaan mootummaan akka isaan qaqqabuu fi gaafatu. Garuu mootummaan yeroon inni gargaaru hin mul'atu.
Waliigalteen biyyoota garaagaraa waliin mallatteeffame hojjettoota Keeniyaarraa garasitti godaananiif wabiidha jala mootummaan Keeniyaa.
Sirni geggeessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1977 waraana Itiyoophiyaan kaarramaarratti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa ba'an ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaay Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Ali Barki dalatani umuri wagga 72 ebila digdemi saddet barakuma lamaf kurashanit addunya kanarra duambo kotaniru Baraku sagal jatim sagalit yeroka latti bahabiyettitin Somaliat weta ziyad bare ango kabatan Somalia gudditti hundesuf biyota ollarat lola labsan wamicha qolanna motumman Ethiopia taasid agawdan dre waranat namota kallatti bahabiyettitin imalan kesa shalak abasha Ali Barki addadrunumadan makansani wamamam Ali Barki urji lola bahaj jedamun bekamu jedu namun etdiyenyan wahesani bekan akasena jrenya sani rat ipsamet shalak abasha Ali Barki abasa Sani obbo Barki tuccio fi haadha isaanii aadde Amiina Ayyaanarra waxabajji 8/1948 godina Wallagga lixaa aanaa beekitti dhalatan namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Ali Barki innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokko hin hojjanne nama ta'ee hin hojjanne nama hojjate taankii sadii. Pombidan nama gugube waade iriwata saka kamachise gugubicha odontanimo ake gubuma yabate waruma tanki kana waranu tanki ma waruma irratto jetto jetalum sawajin to waruma atirata ay ukas wajin mo nama buji ala kosafat ken kun inna gara dunya takawata drate na fune ode fawu nami to koto konna ode su ino jetam maliki tanki marfi kaba tanki matragasi kaba amsa kaligari kaba amma tanake sa utale dake ajaja sani ajise shofirani achofiyedeni gurrade man mata saratti rasasa itti kabe ofena magise tanki ebise imane boji Ali Barki tanki marike yerani afana maratin kan imani fana
ajaja shantama brano amares namota yadanuf kenen kesa tokoda
Ali Barki batam yemigiram tasato ለጦር ሜዳ ብቻ የተፈጠረ ለጀግነት የተፈጠረ ሀገሩን የሚወድ በኢትዮጵያ ጉዳይ በመንም አይነት ታሪክን ቅልፍ የማይወስደው
Ali Barki ለመጎቱማ አፉ መሜዳ ለወደ እንዴት ይፎጉማ ወራና ቀፉ ለወብዬ ሳፍ ቻልላ አዳቀውደ ዋይ ኢትዮጵያ አፍቁና ይንገፉ ወሶዱ ኩሰቱለ ዋይ ኢትዮጵያ አፍ ለመጭን ከማትረዳ ለማዳቲ Ali Barki ወራና ሶማሊያን ከለቲ ባህን ኢትዮጵያ ረት በንቴ ቆለቹላፍ ዋምጨ ሞቱማን ኢትዮጵያ ታይሴ ፍለቹን ለእንጂ ሴኔ ለእንጂ ጀሰዲን ቦድ ገረድሬ ወራና ሴኑን እንጂ ፈነው ጎታ ነው ገልሜ ይሰዳ እንጂ ፈነው አዶዋ ለመፋ ቢፈፈካቱን ሆጂቡን ሳውጀቴ ከሱማድሬ ወራና ከሰት ወንቲ Ali Barki ያደታሲስ ወንድምቱ ቆዳፊ በከትሬሬ ወራኑ ቀባ ገሩ Ali Barkiን አደ ወራና ዲን ንጅረጀደሜ ሁንደት በዴዴሜ ወራና ነመው ጉማ ወራና አዳ ቀዋንቴፍ ከና ድንግ ሲፈተም ቀባ አሊን አደውራና ከለቲ ባይረቲ ኡርጂ ወራና ተ እንጅፈኖ ለካዋሚን ኡምኒ ሄዱነ መገልሜስሲዳ
ሻለቃ ባሻ Ali Barki ብርመዱማ ኢትዮጵያ ቲክሱፊ ገቲ ከፈለኒስ ጅሩፊ ከበጀ ጎታፊ መል ጅራቻ ሐሉቡን ሳኒ ደርበጀቹን ሐለ ኢሳን ኬሰትራን ሄሪያን ሳኒ አጅጃንባ በቀለበላይ እብሰኒ ጅሩም
Ali Barki ባንትነ ቦቺ ሱፊ ዋንቲ አናና ኬሰኮነ ጥቁማር ፈካቴ akka ojisaatit biittikun gootashi kunun sun beektu gootashi imbeeresit gootashi imbeeresit goota kana fakkaatu oto guyyaadhaan oji guyyaa hojjetu oto kununsi adda adda dhiyaachuu fi tirra jiru oto manni bilisa kennamuu fi irra jiru oto bilisaani waan barri kutatu waan godhatu oto gochuun irra jiru waanti gumaachuun fi irra jiru oto gumaatamiti gumaachuun aafu oto hidhamu inno gasagalida mi ani garo gafulini ani hitame achi dabaye yisimmo tafu la gadadi yedamu dirre kan yedamu tida kegale nama jitta manno namu tamana yara tanif oto nishani lapisati bati sanatti nishani sa gubbalatti bolokketi to wato to akabatu oto belawu hamma guyar la fakakabut tiyiti sadi garasata to batu iyiti sana qabate tiyiti sana tibakkatti yala mudagami hospital namna qamti su dabami yala to nargatin we kala to nabochi sa Ali Barki
shalaqa basha Ali Barki injifanno kara mararatti sena gotumma isan dalaganin biyettin birmadumman shi kabajame kan jedan hiryon sani garu rasasa dirre waranat yero sanatti terukutaman osoqa masani ke sahimbafan lubbun sani darbe jechudan ipsum shalaqa basha Ali Barki abba jolle di rasadifi durbashani ta usani sena jirenya sani ke satti erameram hato male rakatanifi jirenya mallef jirata lubbun sani kan darbe oto mane ke sajratan le akka hinqamnetu erame gabas sagale amerikati Sahidamto Finfinera.
አማሞ ጋራ ቆጲ ተርባኒ ድሬ ዲሞክራሲ ትጨይና ቡልጂ ሰማጋላ ሸገር ናኖ ኦሮሚያ ተካሃራ ቱንዴ ፈሜከሰት ሞቱማን መነን ሴራን አለ ኢጃራ መኒፍ ለፋ ሴራን አለ ቀበመኒ ጅራን ጀሬ ኤግዲ ጉጀል ቀበይ ቡቡሌራ ለሞተል ኡንፋ ደበለቴ አብሌን አመንታ ቡልጂ ሰማጋልቻት መነን ሳኒፍ በክዋቅ ፈናሳኒ አከጀላ ዲገመ ህመተን ገሩ ምርግና ሞማ ከኛ ኢበሜራ ጀቹራን ኮመተን ከካውም ሰዲጉም ሰመነን ሴራን አላ ኢጃራ መንጀደመን ቡልጂን ሰማጋልቻ ከሳ መስጂዶ ተኩደ ሰገል ዲገሙ መን መሬ እስላሙ ማናን ኦሮሚያ ኢብሰባሴን በክስ ሱልጣኔ ሞርሚ መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ሆርዶፍቶታ አማንትቻን ከን ልቡን ነሞታ ደርቤራ ከነን ሚደመን ቃማራ ከነን ሚዳን ቃማራ ገስጅሩ ዲሙ መከነረት ምትኩ ፈቃዱ ወረ ሚዳን ኑረገይ ጀደኒፍ ቡልጂን ሰማጋልቻራ ሆንገዝ ሰዱብሱዳን ገባስቅንዴስ ኩታን ተኩፋ ነው
ነምን ያደይሳኒ ኑፍቆደን ሾዳነ ገኛ ቀበኒፍ መቃኒሳኒ አከዳሃ ሙሂንፈነ ቡልጂን ሰማጋላ ሸገር አማሃራ ሁንዳይን ኩታ ቡልጂን ሰጋላን ጉዳ ጀለም በካ ዳህራ ሞጆን በከሙት መንጅሬኛ ኢሳኒ ወጎተ ሄዱፍ ከሰጅራቻ ቱረን ኢጃርሰ ሴራን አላት ጀለሙን ጀላዲ ገሙ ዱበቱ
ለፈሲራና ላጂ ዱገሩ ለፈሲራና ላጂ ቹ ባይርክ ተወጋ አለም ሀቱ ለሎ ኩመለማቲ ለማጠይቲ
ኩመለማፍ ለማከነ የሮቢተን ሰና ኤኙራ ቢተን
ኩቲ ቡላና አናታናች ኩዲቡላን ከና ለግዲ ሲጂና ለአሰላሲስሞ ከናንተ ተከክኒምንዳ
ጋፈ ኢጃርሰ ሰነራ ወተኒ ቃምኒ ሴራ ኢሲን ዶርኩዳፍ ያሌሩ ዮካኒሞ ኢሲን ደገሬሩ ጅራ
ኢየሩሳሌም ከቃምኒ ሞትማ ተኩይንቹ
ነምኒ ብራምቡልሲን ሰማጋላ ሸገር መጋላ ሱሉልታቲ መኒ ጅሬኛ ኢሳኒ ዲገሙ ሂሙን ሃሉ መወል ፈካቱን መቃንኮ ዮዳሃመ ነገኛ ኮፍነን ሶዳ ደጀለን ወጎተ ዲግደሚ ተኮፎ ጂጉያ ሆጀደ ኢጆሌ ኳገቡ ቡልቼ بور منكري كيسان با جدن منن يجارد دي وصون كيس جرون الرت ديگا نيجلو اتدابلو نيس ديگم سيچ سنجي جدو غليسا كنغول اتدا اولان كو كان سنجين ارومو تي وصو جلا هين ديگمين كان كو ارومو وانين هين تاينف نجلا ديگمي رجتشون هيمتو
وميگر مناغا يهني بيتنا عند يهني دورا بيت دبارا يسو بيت عالفرة ميگر مناغا ارومو روز
اكاس جلو وانا جاسي دي بو مني كوفي مني اولاكو جرا مني كان إسا جلاين دي غمني إني أورومو وان تايف أن أورومو وان انتاينيف كان كو دي غني وان تجرو سنجي رت كان هندايلا إنيس كارتا هنقبو أكو مكينيا بيته كان جاريلا
كارتا هنلو مفاتف وقان دنيا ولو بسلي دبانو
نمني يادساني أرمان أوليتي دقيني كون lafamana irratti ijaaran kana qonnaan bulaa irraa bituu ibsuun yommuu ijaarsa raawwatan immoo milishoota naannoof birrii kaffalanii akka ijaaran himu. Qonnaan bulaa irraan bite. Sana booda yommuu ni mana ijaaru milishoota naannoof maallaqa kaffaleeti kan hin ijaare. Milishoota kanneeniif maaliif maallaqa kaffaltu? Jechuun maallaqa yommuu kaffalluu fi deemanii nu hin saaxilani. Jechuun jirumiti seera eksistoonni naannoo keessa kan dambii jedhaman yeroo maallaqa kaffaltanii fi deemanii isin hin saaxilan yookaan isin hin diigsisan. Namoonni Oromoo taanee manni nu jalaa diigameeru mana keenyas dhabne jireenya hawaasummaa saboota biroo waliin qabnus dhabneerraa jechuun kan ibsan namni biraan manni isaanii jalaa diigamu ibsan akkas jedhu.
Naadik saykoolik baayee jechuun amma mana qaba jettee osoo jirtu manni keessa irraa diigamee qullaatta fuuta. Galataan isaan Oromoo kun pirootikaalii maalii nama jechuun sabni biraa akka waan Oromoo irraan diigametti waan yaadamuuf pirootikaalii karaa kaayaanis nu galii jiru. Fuuti magaalaa isa gargaaru yeroo dhufan mariin tokko hin jiru, bal'ii hin jiru, mana taasisa waliin hin jiru, hin dhufaa ijoolleen qophaa'anii jiru, ijoolleen akka caatii kaa'amanii fi dhugan fakkaatan bakka kan. Faniin mana qorqoorroo manatti yaa'u yeroo sanatti immoo nama baay'ee nama dhibba lama nama dhibba sadi waan ta'eef wanti gochuu dandeessu hin jiru baatee dhaabbachuu bichaa jirni qaba.
ፓስተር ደረጀ ሽፈራ ወልዳ አመንቶ ተወረ ክርስቲያና ካን ፕሮቴስታንቲ መቃ ሰማያዊ ሪስት ጀለሙ አከጋገሰን ካኑ ፊመን ናኖ ኮየ ፈጨ ጀለሙን በከሙ ገረቱሉ ዲምቱት በከኑት ሂንጅረት ቃምኒ ቡልቺንሳ ኑራ ዲገኒ ደመኒ ጀዱ
እንበይኑ ኖንጅሩ ሩፋሪቱማ አጥሪስ mana wardiyas mana sencanis digani di korporikti kawasan ini mani irifan nelus kamal gora lega garam tirinna
ake kachis ni duran sini kenna meru jira
oronim ma kenna me barachi teyeti no indi ganna olta manta ti kuno ti wor ke rakres fannesi wor gabaro misinjirani sare wor dilolan kabnu
bulchin samagala shaggar keset sababa ijarsa seran alan masjidonni kuda sagal digamu kamirkanessan manamare islamu manano oromiyat ittiwamama dimma masjidota sheikh abdul hakim badaso taate tayjedan halakana nipso
majlis oromiyakun ijara magala shaggar baridim teshi infa murmu infandesu garu masjidonni kabaja isani smalu dagani gribari dan qur'ana idike sigiru qur'ana rotti masjidni kunjiksamu sirini tigeru yo kafamu qabatanu tufikasa yo dendame master plan yo arasin dendame arasina master plan wanne yo arasin dendame kafni arkakeelan dekunu kemi kendiji batti jarana yenne kharata turne
masjidoni kun gafa yero ijara man sanatti eyema hinqaban
masjidni anwar ka tin magala fintine kesedde tukun barataliyan ijarane ሰርከበል ሱማሊ ፋሞቱ በራማር ከበው ቁባይ ከንቲባ ከነሚስ ዲባ ናዋ ሙስሊማር ፍሪዋን ጀባ ከይስ ለክቲዋን እንቴን ለምነቲት ወለቀው ፊት ነመቁን ፋይር ራዲ ከሳይ ጃራ ተማለ ሞቱማን በከከነቲ በፊኩም በካ እትዋቅ ፈከንጂ ከነቲ እንዴ ቆራፋ ሙስሊማቲ መስጊዶና መዲገ መንኩልል ሐዋስ ሙስሊማና ነው ሰንቁበቱ ወለቀው ሊባሴ ቆቴዱላ ራዲ ከቲ ከይጃራቲ እንጃሪና ለምን ይደን እንጭሩ ታበተኒ ወረጃ ሰንት ይረብሽ ሰከሳ
ጋፈ መስጊዶን ኩን ዲገመኒ አከከቺስ ንሞቱ ማራሽ ንትከነመ እንቱሬ
ከነቱ ዳብኒ አከከቺሳ ንቲ ከነቱ ዳብኒ ኮታ ለካ አሃሪያኑ ወካሱ ቀባነው ፊካፍና ድንኔ ከነነ ዲደሚ ደነኒ ቁርአን ወጥ መስጊድ ይሰነ ምን ማተም ፈቺሴ ካና
ሆርዶፍቶ ተከኛ ሰገንታ ከነ ካናኒን ጎለምኒ ኩታ ኢታኑ ከሰቲ ቡልቺን ሰማጋላ ሸገሪት ሰደርካ ኢታና ካንቲባት ቅንዴሳ ክላስተር ሐዋሱማፊ ቡልቺን ሳካንታን ኦቦጉክሳ ደጀኔ ዱብስኔ ጅራ ቀበነይ ዲያን አን ምትኩ ፍቃዱት
ከኖር ደፋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ ኢብሰጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
የሮ አማ ቡቤን ረኪና ነሞቱ ሚሊዮን አለካውመን ከነን ጉቱ አፍሪካ ከሳ ገረቀርቀራት ዲቤ ጅራ ጀዱ ተኩማ ሞቱ ሞታት በከቡቱን ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ
A long protracted drought has exacerbated acute food insecurity. Recent flash floods have wiped out entire homes and livelihoods.
ሆንገን የሮ ኤራ አፍቱሬ ሃንቅና ኛታ ሜሴጅራ ballallo labishani kadienyas mannen jirenya fi jirenya namagutummatti manchase walitbuinsi biyoti olla kesas kannen achumatti qeo fi rabuqani fi baqattota dabalate ummata saatilamota anirra dibba hamagesise
Ethiopia Kenya Somalia kesa namonni gara miliyona 300 lamataan gargar salubbu bararuf jirenyisani akettifufu barbadu jira tokummamotummota ጉማባቲ ጫምሳ ከሰቱ ኩማሞቱ ሞታ ሞቱሞኒ ዩናይትድ ስቴትስ ጣሊያኒ ቃታሪ ዩናይትድ ኪንግደም ወሊንተውዳን ዴቢ ገርጋር ሰናሞማ ቢዮ ተከነሰደኒፍ ካንኦል ዶላር ቢሊዮን ቶ በወልት ቀቡፍ ጀቸውል ጋኒጅራን አዱኛ ዋኛታ ባይ የቀቡ ከሰት ሐዋስ ንጉቱን ጎንኩማ gonkuma bele edun qabu gonkuma jiran ambassador Thomas Greenfield.
I am proud to announce that the United States will provide nearly $524 million in additional assistance to respond to dire humanitarian needs.
United States gargarsa namoma gamfa Africa kesaf debi kennuf kan ol gargarsa dabalata dollara miliona dibashanif miliona digdami afritti tilmamam kan kennitu ta'u ennanifsu bonu tunattidaga.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.